sort of a lobby. This is when I would work lesson with my man Vito Jukes.
Virgin Music's that.
Oh baby, nataka nikwambie vile moyo wangu wata feel. Are you ready? Uisikie nafsi yangu upande wapi. Acha nijimalize kwako mizedi ya wege. Miti ya idi wendo zeze. Nalipiga ndutu cheze. Oh, mpenzi yako mpenzi. Una nichanganya lazizi. Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa wala isi juwezi obuti na mwezi. Magata bila tizi. Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa usi. I got you, you got me, baby. Uko samba mana mimi, my lady. Iwe kwa shida na raha, oh baby. Oh baby, oh my lady. Umenipa dos, dakitari mami. Umenificha misi toki ndani. Takupa do vitu vya thamani. Sijiwezi nipo tabani. Kwa uwepo wako nami maradhi yangu yatapona. And I'll be waiting for this, yeah. My love, I found love. This song baby, your dedication. Paki vitu tuendage vacation. 20 far away, no location. Au Zanzibar, Indian Ocean. Wacha nijimalize. Mipwako zaidi ya mwege. Niti ya dina wendo zete. Nalipika njo tuchete.
Oh, penzi yako mapenzi. Umenichanganya lazizi.
I'm going crazy.
Sawa maraba ila umezi.
Hey, yeah, 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 yeah.
No, 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 no. Magada
bila
dizi.
Come
slice down.